www.antondomafair.com.
Yeah, Crustum Ndima Esetsa Bali yanga ndima chita Futo lili ndia kazi wa kusayamika Magani zo kusia na ndizomo mafuna mtima Pena nkani za chikundi zima ndibalalitsa Chome chikundi futa ndi kukazi kika Ati kulibe kwa kazi wokulupilika Ama telo wantua Akama ndilangiza Kukala ndi mkazi mozi ati ndi kutalila Na nenda zionapo Muchikondi nda kalamo Amuna angapo anandi kumuditako Ambili wasama kazi kika muzisanko Amango kuyo zandi kukutaya Kena kuwakato lanso wina mawa Tima promises ito sedi jama yewala Amuna sapanganika ama chuluta kunama Panoma banja achi tanzo wa kusowa Mbe uzo sabala zipato ndizomwe ya kusowa Kwa chuluka chigumula ngati ntawi ya noa Akuma kutuluka ngati pali becholoa Akuti chikondi cheni cheni chinata Antu wa makamba zambili zosiana Aliense ya kufuna kuoneka wozi tata Chonde muti uze futo la tulilipati nanga Suplema nazima chuluka Timango kamba za mafuto tilibema yanko Pena siti maziwa zume timafuna Muziti punzita kukazi kika muzisanko Suplema nazima chuluka Timango kamba za mafuto tilibema yanko Pena siti maziwa zume timafuna Muziti punzita kukazi kika muzisanko Kodi
futondi chani Futondi chani Tikonze ni tati Tikonze ni mbu Kuteka tima ponyeza Eya tima lakwisa Tate tima ponyeza Eya tima lakwisa Oh, oh, oh
Futo ndiloti simu mafuna kusinta Muma na mizidwa chilunga mumu kuchiziwa Kusa kuditidwa nkume kuma kupangita Nkuti muzika nika kukalo kulupilika Kwa chuluka ndi kukulila na mitima Paliba kufuna kukonsa zintu zika la kwika Kuvete tana ndi kume kuma funikila Mesa pajachi kondi cheni cheni chima pilila Sikupusa kufome lezo kala kwita Futo wadona wasama funa kuzuzulidwa Mani wandia tempa Sama chedwa kukwia Tima wofa reaction Ntima wachulukila My excuse wota chepe tani Simunga sinte muntu musa na nziwe chomwe ali Balinso zintu zina Zima sinta ndintawi osa makala ndipuma Kumadeka brazi Maziko wachikondi sama manga ndi maboza Osa pusita mtima ndizomwe maso wakuona Ngati alipo wanu wasisi kumamu kondo Lopa ground patelele osa mamu yenda njomba Osa mapezeka ngatisanga kusowe Usa kwenaye mchikondi ngatisanga kutole Ina wawu muntu walibe sanga kusamale Akungo funa kukuyu zake Nako wakutaye Osa malitengela ili ndiziko Antu okulupilika kunja kuno walipo Mamuna opa mulungu Wama pewa chimu mkazi opa mulungu Ndamene ali wangwilo Osa malitengela ili ndiziko Antu okulupilika kunja kuno walipo Mamuna opa mulungu Wama pewa chimu mkazi opa mulungu Ndamene ali wangwilo
Futondi chani Tikonze ni tati Tikonze nimbu Kuteka tima ponyeza Eya tima lakwisa Tate tima ponyeza Eya tima lakwisa Oh 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 Kuteka tima ponyeza Eya tima lakwisa Tate tima ponyeza Eya tima lakwisa
Download your music on atondomafair.com.